معاشكِ قيمونسن شكوفو مكالمبا وكو أجدانسيس أو كوساكا كابيري كانجاجلا وكنو كميغودي كو داوسيس واندولا بيشوب أشبيشوب دكتور أليك باندا كابيري أو أبوستوليك أدمستريتا هاتوما إميتندي أكوي دي بارولي أكوي Ale mucherela kuna mwesu ku Francis Deo. Aleti mulishani infumulesa ile mpala chila bushiku. Kabiru mwine wine ngefyo tupire no kuishiba kuti ewa chiba no kubakuno. Namba kamulandu wa kutepelu wa amaka te kuti ayaka nye pabiri na karia. Pantu ngefi mwishi wakutila na dauses walusaka na uine untu watambala lechi na chini. Wafungulu kwa wakutila te kuti eka lepavili atemwa ukuba konse. Chochine mwishikuwa lelo atumako fiene wakumimini nako. Kanishi na fionse fio nde chitapano mwishikuwa lelo nde mini nako fie awa apostolic administrator Archbishop Dr. Alec Banda. Ushkwale longe fetuishiwe mupalishwesu na tukwata ifindu fitatu. Icha kubadila po na tukwata ukutandashi wakashkofu ine. Mkutila uyo wa muna ine, ninshi amona uyo wa ntuma. So, wenga muamuna ine, ninshi muamuna uwa ntuma ine. Demu nini nako, Bagutila na menso ya dawses yengaba muno mwesu kutende kama ilo tuwalikuno mkulanisha nyakone ntungulushi no kumfwa ugumi wa palishi ushe tukereshani waliba mkulanisha nyakumirandu ingi isha yufulila tuwalisango kutila kwena tureya turekula ngefi wambi bemba tureya turekula hii Mkwai. Echa kubiri mwishikuwa lelo, mwishikuwa pasande. Mwishikuwa mwishikuwa kulumbanya lesa. Mwishikuwa kutika kuhishiwiri ya kwa lesa mkulu. No kumfuwa fintu nshi ale tuweba mwishikuwa lelo. Elio mwishikuwa kumono kutila kwa isa chapamo. Mwukumoka ula mukate atemo kupoko lukaristia. Elio no kumfuwa na kuhishiwiri ya kwa lesa. Pantu mwishiku wa mulungu walenga 32. Icha utatu mwishiku wa lelo, mwuchi tachamisa chinechi, ture kwa tamo kupela wa mnine fwe insakramenta ya mkosho. Abo avalipamo chikanga 45. Mkutila ava nabesu wa mnine fwe na ava kristiani vanesu, wala pokela umupe wakamu mtakatifu. Pagutila itusumino chavo chinga funguluka. Bagutila vengaba aba shangira mumirimo ya kwalesa. Vengaba aba shipa na kulifionse ifingabishira. Nefi tuishira pamonga bandu ili omundu angoshiwa. Ala kuata amaka aya kuenda uwa shipa, amaka ya kuenda uwa shangira. Lelo ichi kutichajitika fenga chakutila ifo gonse muno tuwa wasari kilako. Tuwa wapapa kilako kumfumulesa. Bagutila vabe aba koshua ichine chime. Mwishikuwa lelo, mwishikuwa lenga 32, mwishita ya mwaka C. Mafunde ya lelo, ngefe mwishiwa kutila kalenda wa katolika na sumbila kuwa. Kusherefyo mulungu mpaka chapa, ulea umbi mulungu tukalasefi ya Kristu infumu. Mkutila nishi kalenda wa katolika apwa. Namba ile tarati apwe, alimpepi no kupwa. Echo, njine mfwe katolika mkuchenjela, abula amashuia kwa lesa alilanda pampela, pampilu mwaka wine na uya ulepwa. Echo nga tuwa chumfwa mwifunde liyamu, wale tupeka nyaifu bonse, mwishitabo chava makabe, kutila alobu umitu ikala mulichune chalo, bumi wachi mperesha. Ubu umi wine wine ubu tukakwata, tukegala pamona lesa umushi nsanshiko. Kanshi tunoku ishiwa kutila, mulichu naichalo, wonse tulibalendo. kanshi turi palwendo ero turi mulupita namba uko tukaya ikala umushinsa nshiku nemwisano lyape pamunalesa uatubumba echo twamfwa mumbira nsuma mulili pusho kuli ibumba limo ili abasaduki tabasumina muchiuko chabafwa ero baya mkupumfia Yesu Kristu na kumwipusha kutiela kwena nga ulando kutila kwaliwa ichuko chabafwa namba ngoyo muntu umukashana wa upirwe apali imiku 7 uantanshi au pirweko tamashero mwana mpaka fe au kwa kuliba munina avali 7 tapani na ngumo wa shiremo mwana bonse bafwa namba yowe Yesu ngoretila kwaliwa ukushuka kwa bafwa mwachishuku kwa ili bonse bakabuka uyu mwana kashi akabani mukabani iriri pusho lilefu makuwa saduki abantu abatabasu mina mwichuko cha bafwa kanshibapela echila ngirilo cha mukashana uwa upirwe apalipane nomba tapani langumo uwa shiremo mwana ajitomba mwichuko uyu mukashana akabani mukabani akabani mukawa number 1 nanguwa namba last, wa namba 2, nanguwa namba 6. Yesu Kristo mkwa suka, ale ya suka mashuwe ayaka nkala kuliba ifo bonse. Amashuwe ayakutila tulino kutumana, noku ya tesha wino wino, kukutesha ubuyo, wa bunobu umi tuikalamo. Eyo, nechi mpere shacha bunobu umi tuakwata. Kutila life Yesu panuchalo, ya liba limited. Kaviri nangu inga wa limited taya perela padibuno ubumi ukesa wa ukushukuka namba ukushukuka kwa musango shani Yesu Kristo nalo ndola kwino kwino ajimushuku kwefo chikaba chikapusana ko ngezo chiri palindakai palindakai mweba fiyashi ino nchita nchita ya kufya nchita ya kupa nchita ya kupwa pari nonjita kula bese kero la nsalamu, kula bechombe la nganda, kula bama tebeto, kula bama lila, na chiri ingani pari nonjita. Namba mufu kwa kwa lesa, evyo nseta kwa kabe. Mufu kwa kwa lesa, ta kwa kabe mitila kuli kichi nipate, kanshi mwe bama kichi nipate, angeni no kwa anga pari ndakai. Mwe bale upa na mwe bale uwa, upeni no kupa pari ndakai. Pandu mchu kuko, takwa kabe ukupa no kupa inkaraka timba imo muntu wa masabilo ayengi uweshina ya John S. Mbiti ala ndire kutila mulibuchi muntu wesu tulachimfye mfwa pamulandu wa kupa ala ndire kutila we beat death by giving birth ati ifyo tuchimfisha umusangu tuchimfisha mo imfwa mubu mwesu ni pakuwata abana pakutila kandu wabe nge tulalanda na kurando kutila yu mkwai nshirefuwa ya anga fuefye ni kasheshina elu kakili nshirefuwa kutila ishina lianji likalobe nganafwa mkutila musa ngomo abantu balopa pakutila baka kuwate ishu uko lia kutila ishina liago lika konkanyepo ukubako nga mwafyalu wa mbili wa msonda ile mwakwa tu mwano mwaume ni ishimwa ishimwa kutila wa msonda tabu wakapwe baka fina oga kwa teka msonda kanono ni ishimwa msonda buka ya ulewa kofie kanishi nangu wa msonda ichi kore chari kwa kale lelo uja wa msonda walikonka nyapo kanishi ala ngira mashuwe ya kutila mwili uchi mundu weso tulachimfia infwa pamulandu wakwata abana that we conquer death by giving birth. Haya mashuwe ngatuwa ya senda muli uye wino msango. Yala tulengo kuba ngaba saduki. Abantu abakana echu kuko. Abantu abaishu kutila umumi. Nipari chino chalo kulia no kunwa no kuangala. Cha umumi maipakishe. Pari chino chinefye ichalo. Namba ngaba kristiani. Lesa mkulu atu itapakutila. Tutonto nkanye pari uyu mulandu wabu no umumi. Eri tuishi weno kutila ububu mitu wakwata taupere la fiwe pali chinoe chalo kabi nlemfwa ine te mpela ya fintu fionse bantu impela ya fintu fionse
kuikala pamunalesa omushinsa nshiko kanshi imwe na ine batwe bokutila turi bana bachishukuko efe batwe bokuta turi bana bachishukuko kabiri mufumbwa kwalesa mulya tukaba ngaba malaika ere mufumbwa kwalesa tatu akalafwa mukutira tukafwala bomunshifwa ere tukaikala ngaba malaika kabita kwa kabukulao ukula upana no kupwa bantu pali yenshita tukabafie ngavya fine tukabuka nomba tunokutesho kutila ukushuka Yesu Kristu alela ndapo kwa kusana no konka nyapo buno ubumi kutila mukushukuka tachire pili bulo kutila ubumi kwesu ubwine tukwete ubwa kuya kumabala ubwa kuya kufyombera nganda ebu kesa konka nyapo nakalia bantu mukushukuko emibili tukafwala yabusanako na emibili twakwata kabiri umubele tukashukiramo nawo wabusanako na buno bumi ebo tukwete bantu emibili Yesu ikaba pyua ikaba itundulu ikaba imunshifwa nga uli omubili Yesu Kristo ashukike nawo umubili utechi ubole na kabiri umubili utechi urwale kabiri umubili uinga pita pali ponse na pasubumba pene mureibukisha irintu balipa senako the upper room ne nshina besala ifibi bamunafie Yesu Kristo aingira mchibi ala abaposha imfumbi chibote chibeneno fiatata antuma efe na ine na mutuma namba uyu mubiri akwete mubiri ulipiwa muta techukume kubola techukume kufwa na kabiri techukume kumfwa ikufidle kalipa temwa chifine mubiri utuntulu kabiri umubiri usuma uchindami uye utechukume kukubola na kabiri mubiri Yesu Kristo alela ndapo wakristani banandi Yesu Kristo mukufunda kwakwe mumashuwe ayengi alilandire nokutupekanya babumi wa mshinsa nshiko ngatwa birenga muri Yohani chapter 6 verse 56 atwebo kutila uyeonse ulya umubiri wandi uyeonse unwa umulopa wandi uye muntu akekala umushinsa nshiko takafwe nakalya namukutefi Yesu Kristo alela ndokutira mbi kunobume ukufwa kwena kuti twafwa namanga turepoka Yesu Kristo muchisumino nga turepoka Yesu Kristo namukuipekanya ara tunokuma kubumi wape kansha pe Yesu Kristo atupela ko an idea kutira kansha ubumi kwaliba obukonkanyapo na obumi obukonkanyapo wakwikala pamo nalesa umushinsa nshiko nga twabirenga mumbila nsuma ya Yohani chapter 14 verses 1 to 6 ture mkwa Yesu Kristo mukweba abasore bakwe ala bebo kutira ndeya mpekanisha inchende nga naya kumpekanisha inchende nkabwela kukumsenda kumwandi pakuti eko ndi eko na imwe mwaba kanshi kumfwayo kwa kwalesa mkulu uyo watubumbire ali tubumbire pakutila pampera nshita tuke karena nkwe pamo umushinsa nshiko mkutila aleya mkutupekanisha inchende pakutila eko ali eko na ifebe nebonse tukayikala pamo na nkwe umushinsa nshiko na pali ichi Kristo atwebo kutila kwena life muri buno bumi tupitamo fye namba ichifulo chetu tulino kuikala po na nkwe chifulo cha mumulo kansi tulino kuishiwa kutila pali buno bumi ala tupita po fye pali buno bumi tetuika lilemo na kwa vikila ama ala kwa tina karimo tuwalibumba tulino kuishiwa kutila tulifibumbwa na panjita ya pimua tulino kupita muri buno bumi na kwa ikala pamo na lesa kabiri Kristo winenga twaberenga muri Mateo chapter 25 ture mfwa mu verse 34 ala ndokutila pampera yanchita alino kweva aba saloba kwe atiseni mweva saloba mfumu eseni mwinda mwandame nokwikala pamo na ba malaika ba mfumu bafulo lesa amupekanisisha mkutila kuri baja banchita utusuma abantu abasansa mushalesa abantu abatanga taba nabo abantu abafwirisha ababusu abalanda abantu abakwata uruse next mwiko abantu abakwata bukapekape pampera yanchita emfumu inokubeba ati seni mwikale pa fulo bambi pakanisisha eseni mwandame pamuna abasalwa bamfumu namba akeva ibumba limbi akabeba chifumenya pamwe bachipwa kabiye ni kumulilo wape uko bapekanyisha umulilo wakwa shetani nabanku bakwe kanshi muri imboni bati obo kutila pampera anshita. There is a choice to make. There is a choice either for eternity and to enjoy that beatific vision with God, or to choose the eternal damnation. Na ngutu wa sala po kuikala mumulilo wape mukuchula pamo na shetani. There is a choice. Kutu wa sala po. Namba ukuku sala po te pampera anshita na kalia. Ukuku sala tuariambo kusala rinoline ile tureikala. Yai ne tureikala na bantu manensu. Turesala neko tukaba ngatukala ngatwekala kuri shetani na ngatwekala kuri lesa turasala linoline limbi mwabe kushabaneba ushe kukusala kuleisa nilu isalu bali kukuso na mkukulio because there are two things waiting there for you wabe ushe nilu kukuso na mkukulio bantu ifin Efe tuwa mfuwa ukutila pampera nshita. Babu waka beba jiseni mweba shuka. Iseni mweba salwa. Iseni muanda me. Apo babu peka nisisha. Then ukaba na wakewa ukutila fumenya pa mweba jipu amwe. Pampera ya nshita. Efe inga waka torika tuwaishi ukutila ifintu fo. Fila tulole la bonse. If into four, fila tulolela. Number one, each tulolela ni mfwa. Once fwa di munonga, tulimo 200, tuishi wakutila kunta nshuku tureya kulifidilo 200. Number, iche shuko tafiyake shire pa mkumo. Ichoe chinka chabu mite, chituchubutu gaini. Nga tulimo 300 muno, tuishi wakutila kunta nshuku tureya kulifidilo 300. Ushecho bufi. Ere chabubiri chire tulolela bubingushi. There will be judgment. Turefuaya namta turefuaya kaba bubingushi. Ere bubingushi. Tawa kese pampera nshita bubingushi ule chitika linoline. If you are ture ikala na bantu banensu, we are already judging ourselves. We are already condemning ourselves, or we are already blessing ourselves. It depends on how you are living and interacting with your neighbor, and how you are living and keeping your life. Judgment is already underway. Pakulegeresha kukabafio kutila imwe ptenyuku, imwe ptenyuku. Bandu mwalisari ile kalelimo. Kanshe turei kala turei shimo kutila, tureya ture sala efyo tukabaku mpera anshita. Nga tunokuika la pamuna lesa, tuariamba kalogu sala. Lia ture chere la msampusarika, lia ture shitefintu ifisuma imibele ya ruse, lia ture kwato mteka tima, Liatule kwate chitemuiko ichafumaluka kubantu manensu. Liali onse tuikala mchibote na bantu manensu. Tuleatule ipeke nisha echifulo chape. Kabilicha number 3. Echire tulolela. Icha number 3. Chende la pamone icha number 4. Bantu ni heaven na hell. Bantu pari fena pari option kusalaini. Fiene fintu 4. Fia bapanta nshi yesu. Number 5 fiena ni option. Kutu wa asala poku ya kungeena. Na mtu wa sala poku ya ku heaven. This one is dependent on your choice. You are at liberty to make a choice today by the life you are living. How you are conducting yourself. How you are interacting with the poor of our society. You are already choosing your destination. That is why today, watu ibukisha kukutila, ili otule ikala, tuyeno kuikala ubu ume wabantu abayipekanya. Mwifundiri ya umo, mchitabo chaba makave. Ture mwanamo umbele umo, uo tulino kuipeka nisishamo. Tuasanga abachirumendo abali chine lubali, 7. Ababale ikalapanshita ya lukakala mumfumu Antiochus. Nepali ilienshita vale ipaya abo bantu bonse abata vale konke funde liachire chalo vale ikalamo. Na nomba kuri ababalumendo, kule ulutambilumo ulo barefu kubapatikisha. Ukuya against ukulia nkumba. Echo ichire pusana ne fundisho liafikolo fiyabo. Namba habo nseba 7 haba lumendo. Vasala pokutila chawa matuafwa. Valanda bati akafupote menwe. akafupote menwe eka sho kala eka sho mchenai namba ngachakutira akafupote menwe eka sho mchene tuino kuishiba kauli fupanshi ababa lumendo abali 7 umuchene wabo waisa bantu bali temenwe lesa echa lengo kutira bafuire po bafuila pamulando wakutemwa lesa kwali bana abantu abafuila abantu banabo kwali bana abantu abapita mu disappointments balando kutira kanji kulike bantu akafupa batemenwe muntu munabo ile baba ta disappoint balando kutira ine nokuipa ya chawama telfin bantu akafupa kabo ko batemenwe muntu munabo namba ababa lumendo chine lubali batulanga akafupa ka kubelelela batemwalesa umpila po eicho balando kutira nga kufwa na tufuire po bantu chawamo kufuira pali chibinda wabumi okuchila okulekela umwe wande pali imfumu ina kufwa inanji baturango kutila ilio balebe payachila umo umo eto ntonka nyojavo na likuatisha amaka balela ndo kutila na ngutuinga fomuli bunobumi na tukwata isubilo ili akushuku kapampela ya nshita echi echo bale fuila po mula nduwa kutemwalesa no kuata amaka aya kushinikisho kutila bunobumi kutuwa pitamo lelo ichilambo chile tulolela pampera ya nshita echo mba kristiani banande mbushikwa lelo watuibu kushakubonzo kutila tulino kuhishwa kutila ukuba umina kristu tachile piri wakutila amafia tetiese amafia ena ya lesa ukuba umina kristu nentungo shilesa ukuba umina kristu na maluele ya lesa ukuba umina kristu na ukubulisha kuine kulesa na ichipo ena cho chilesa na ifintu ifia kosefi ingi fila tuishila nomba ababa lumendo na nguvenga kuata amafia ya uyumusango na abeshu wakutila aya mafia ya pakashita na tukwata chibinda wabumi kabiri uka tubusha pampela ya nshita uka busha wina bantu pampela ya nshita kanshi ubumi wabo wapila pamulando wakutemwalesa lekeni trombelesa na ifobene mushikuwa lelo bakutila tunga kuata okushipikisha ile turei karamuli bunobumi tuilale kwa ubumi wesu bule pwila pamilando ya chave chave ubumi wesu bule pwila pamulando limbi wabwalwa bambi abantu akafupa batemwa nakabasho mukene walwa nga wamulolesha wamu nokutira abantu aba icha abona ula walwa teofini mulumendo wa makafio wampa mfukwino bwino ali ona ulo bumi bwakwe kumulandu wabwalwa ale monako nokumunefi ale ale fwa panono panono ushete tusala poke wishi bokutira chawa maofira palesa kuchia kufila pabwalwa bambi abantu ubumi bwabo bufira bupila muri buchendende walishwa kutila uyu musango no mubere wakwata kuti watu wala kumfwa lero wali katilako walishwa no kwishwa kutila ububu mina ikalako ubu wiki wale temfwa lero tawule fu okula pila iwe wishwa kutila efo chika bifu fine paka na pampera ya nshita alobu kristiani bufuaya ukusalapuka bufuaya umuntu kwiruka ukula pila kufuma kwisambi no kutola imsango ipya pakutila pakulekelesha twafila muri lesa kanshi mushikwa lelo mweba kristiani banandi ngatwaishwa kutira ubumi twikala muri kino chalo walupita na tupose njite ikalamba ukula pekanya ichifulo chape ukula ikalo ubumi wakula pila ukula ikalo ubumi wakuibikirishapo namba na ubumi bwalupita twino kwishwa kutira palinda kai twino kubombe fituri no kubomba tachwe chature tiro kunanga nina kalya twino kubomba ifuturi no kubomba baranda bemba bati ukwikala fye kula ture kirundo ngacha kutirawe muntu uri munangani ere wakwata netoro shirimo wish wokutira umuleko nkanne nshita etoro shiri lino kwambo kulika kunuma kunyo kusabu tupunda tubiri delfin ne shirundo chambo kuturika uri munangani lesa tarefwaya abanangani lesa tarefo kutira ye pantu pampera yanshita tukapusuka kanshi nomba na ture yamba karafie ture ikarafie tuwe ino kubomba panuna tukwata umulimo wakusambilisha abana tuwe ino kubomba panuna tukwata umulimo wakuirisha no kuisunga tuwe ino kubomba no kuivikirisha po panuna tukwata umulimo wakuitwala pantansi no kuikala life isuma life yaba decent balinda kai ture sonda kofie namba ilo ture sonda tuena kuika lobu umi uwa kuidirira mtakatifu St. Anselms alando kutila the glory of God is man fully alive and fully human atiti sansa mshalesa muntu kuika lobu umi ubusuma kabili ubu umi uwa kuidirira ubu umi uwa kusansa muka ubu umi uwa fikapo atiti tuwaika lobu umi uwa fikapo lesa nao ala sansa muka Leza tasansa mkapa kumono kutila umuntu ale iposa ikafie ale una ulogu miwakwe. Leza sansa mkirapa muntu uko ibikirishapo. Kanshi kusikuwa lelo. Na angupampe ranshi latu nokufwa. Latu noku ibikirishapo. Aba ya kumariketi na tukonkanye poku ya kumariketi. Aba shichemba lala. Konkanya nipoku shichemba lala. Chukurumule lunda po. Aba shiotutumbua. Konkanya nipoku shiotutumbua. Uko ibikirishapo pantumutumbua. Mkasambirishabana. Na mkushafyo msalu aba anavaka puwama sukulu panishtaimu mkatole kanga esho lesa tarefuwa ya abuna ngani lesa refu abantu aba akosa aba ibikirishapo aba kumunogutila balea baleru ndula ubu mibwabo kanshi na ngubu mwesu walu pita lelo lesa refu okutila tuwa ibikirishapo tuwa laika lobu ume wafunguluka kabile ubu ume wakuituwala pantanshi esho mba kristiani banande na papa teresa mubushikuwa lelo Tuilombele kwa kumfumulesa. Itupele amaka ayakonkanya pukula ipekanya mubumi wesu. Ere ture ikala, ture ishiwa kutila, ture ilia, noku ishiwa kutila kwa wanokufwa. Ere ture ikala, ture kwata iliano, ilia kutontonga ya panta nshi, ya kwa tukwe na pampera nshita, infumulesa ikatuluburuisha. Ika tuipisho kutila, wasu ngireshani ubumi wandi. Ayame pushena yaka tuishi la chila umo umo. Eyo ne pusukilo, tatu waka pusukile mchintu wingi. Chila muntu aka pusuka pa mtu wakwe, chila muntu aka iruburu ila pa mtu wakwe. Efo tutuno kuchitapali ndakai. Koma na kutila tuwalaika lobu umi wafunguluka, kabili ubu umi waku ibikirisha po. Kabili ubu umi waku temwalesa umukwila po, ukuchila ifintu fionse. Vantu wabengi mshukwa lelo, vali salapo, vali suula lesa. Vate menuefie amangalo, vate menuefie kuipakisha, vala wako kutila kwa diwachi vinda wabumi wababumba. Vale pose nishita mangalo, muku pitana na muku lulumba. Shuma pepo umo ala ndiro kutila, ala nga ubumi bobe wabafie pafintu fitatu. Ukulia, ukuangala, nokunwa. Shirelo la mkutila kufwa wangu, nokushavana, vale chula. We have a choice to make. Kutu wasala poku ulobu mibobe wabafe mangalo. Nangu wasala poku eba chawe ndi mkristiani. Kande ikalobu umi wakuwamia ubu miwandi. Noku hivikiri shapo. Pantu fiense fiture jitama kama kangaba fiashi. Mweishi wakutila mulese wotushila. Mwaba na venu wakapita. Kanshi kushita tukwete ya kumono kutia tuwalase wa utushila utusuma. Waka lela ndo kutila kwena fia ikere wa mayo. Waikere ubu umi wakutemwalesa. Naba naba kalako nkamo. Vamayi wa ikero bumi wa kusansa muka naba nabakala konkamo vamayi wa ikero bumi wa chitemwiko valileta pamo ulupwa naba nabaka konkabo kanshi natukwata choice ile tureika la tureishwa kutila we are not permanent here on earth ukupita kwena tukapita one day we are going to die info ena ikesa namba nangu ikese tature tuwa kato mwensonga wa kristiani pandu info mwenshi wa kuingila mo mubumi wape Mwe tukaya mkutamba lesa, tukaya mkumona ifyo aba. Lesa refu abantu, aba ibikirisha hapo mwika shuwabo. Kabili aba ishuwa kutila life ya muntu, taipu afye mumfwa. Ala nefimu tifine, fila tufundo kutila life taipua. Ile mwabiala amataba, ile mwabiala ulu mkoto, ile mwabiala embutwe shirishonse. Nga papitafi ya kashitaka anono, mkesa mwono kutila urubuto luapa luamena. Kulia kumena kulia kwa tulango kutila kayaka itaba nangu waka shikire panshi kari kweto umutima, kari kweto umi nangu tuwale umwana kumenso yesu. Na mbanga chakutila itaba jila mena, nefimu tifila mena, na ulu mkoto, ula chinjo umi lualu kalumbi. Chikanga ifu fwe bantu, fwe bolesa abu mba mchata chakwe. Ifwe umi wesu, uwa mshinsa nshiku chichirepo, bantu na mkubumbwa, Tuapangirwe mchata chakwalesa. Tuapangirwe mchimpasho chakwalesa wine. Kanshi neja ture ikala ture ishiwa kutila we are made to be immortal at the end of time. Because we are children of the resurrection. Tirivana vachukuko. Kanshi tulai kalamu mangalofie no kuiposa posa. Na tukwate subilo ya kuntanshi. Kanshi mukristiani mucha kurekeresha muntu upela isubilo. Nga Kristu ine alitupele isubilo. Atikanshi kuikala kwesu mulibunobu umi. Tempela Kristu alishukwike. Achimfiemfwa. Kavino kuikala Kristu alitsonte lakubu umi wape. Na mwina Kristu ulionse alinokuwa sign of hope to other people. Alinokuwa ichirangilo chesubilo. Alinokuwa subilo kubantu bambi. Abantu abatabatibe shiberesa. Ile batumona. Lekeni bale monamo esubilo liabu umi wape. Lekeni bale monamo isubilo liafyo muntu abano kuikala. Lekeni bale monamo isubilo liakutila kwena life Yesu te yafye. Life Yesu ya lichindama. Kanshukutuwa ichindamika. Pamula anduwa kuikala ubu umi wafunguluka. Kabili ubu umi wachitemuiko. Kabili ubu umi ubusuma. Bakutila abantu wonsa batumona bala kumbu ako chimo. Kanshukutuwa lesa. Atupele amaka, atupele isubilo, kabili atupele nokuba ichilangilwe tsuma. Maka maka kubantu abataba ishiba lesa. Pandu wemu kristiani ngolenda mumushumu, you look hopeless. Wemu kristiani ngolenda mumushumu, you look hopeless. You are ever complaining. You look miserable. What more uta ishiba lesa? Wemu kristiani ngolenda taulelange chilangilwe tsuma kubantu bambi. Nenshuwa abano bani sign of death kubantu bambi. Namba umu kristiani uri onse alinokuba sign of life. Bakutila abantu abatumona vaishu kutila there is reason and hope to live for. Abantu wafira bamo nakutila kwena ifi ayikala ulia. Na ene weneka njibi kirishepo bakutila obu mbwandi ukwato obuyo no upiribulo. Let us pray therefore today that all of us we may be the sign of hope outside there. We may be the sign of life outside there. We may be the sign of how to live genuine Christian lives. Ngati wachitefu mkwai nenshitu waba abana vachishukuko. Bandukuba abana vachishukuko tepa mpele anshita. Ukwambo kushuka nungushuku walelo. Ukulashukuka ma problems Yesu. Ukulashukuka mfintu ifia tutenga mina. Nokula monokutila mufinte filifionse na tukwata isubilo dia kuika lilapo. Let us not lose hope. Bamwabantu kwa liwa ikulike papite mienshi na ngumia kaibiri. Bantu wali mpona grade 7 exam. Mefeba ikulikile. Ale mbana kapepa. Yo ni mfuenso ni sana na ipa ya ine. Bantu wali mpona grade 7 exam. Vai necho winga ipa ila bantu wapona grade 7 exam. Nangu wapona fi grade 2 exam, mwisho winga pone napo. Nangu wapona ku university, mwisho winga pone napo. Nangu tu waipa ila pantubali kukana. Kwa li baba wele wele, haba la doktor yoi nebankana, so lomba kuipa yafi. Haba kwebele ati life kuika jilomu nobe njibani. Mwere bunobu umi, life te kuika jilomu nobe, kuika jilalesa. The reason to live is not your fellow human being, but to live for God. Reason to live and to be happy is not for your fellow human being. There are a number of people waste time because they want to please the partner. They want to live for the other person. They are always pleasing, wanting to live at the expense of the other. Mushkwale lo ababa lumendo abalichine rubali baatuwe bokutila kuikala kuikalila lesa. Mumachushi na mbusuma kuikalila lesa. Don't live for your friend. Don't die because wali kuta disappoint. Umakuta kuta disappoint ni ishtari uobe. Lesa lipeka nyawumi. Ale isa teofili. Tauri nukuru sobu umiukutia yo mkwa ifo bali tukana mwareka nukula lila pobu wali. Ala. Apo nishumaisi ukutile mtu ntonga nishe taifikire po. Yo mkwa ifo eka nge bali tusula nangubaisa. Nangubesa panga anda 01. Nangubesa mailo. Terizo nyaku ipa ilapo. But you don't give him chance. Wamutura pera chance. Ngabaisa midnight. Nokufula mwafuru wano wali mwaka na yote tuwafirie kangibeshile 01. Pape na isa 01, epo kosa nokuliobu wali. Ukulia sana sana nama. Amo nokuta, you are not living for him, you are living for God. Namba, ili ngitula fukutila insa nsa Yesu, shime mmino ya abantu. Ngabante mwa, eo na ala sansa muka. Ngabampata na alalila. Life yove ikafe ya kulila chila bushiku. Kumanga wasambi lio kuika lokutila, mkuika la mbunobu umi, kuika lila lesa, te kuika lio muntu kunobe. baba lumendo na pakufwa ke kwine basula ne mfumwire bepaya balando kutyamune kutwa twipaya lelo to watupoke ubumi bwa mushinsa nshiko kanshi bishwa lelo watu wabo kutaita be the sign of hope, the sign of life outside there. The last thing, the last gospel somebody can ever read is through you. Abataba ishibaresa imbilansi mafe venga berenga kumono ubumi bwenu ngabamo no ubumi bwenu nabuyana nembilansuma nishu muntu averenga imbilansuma okufika po. Can be the gospel to somebody today, be the sign of life to somebody today, be the resurrection today. Mutuntu tunono tunono langenyu kutira muli bana bachukuko akulangeni subilo apashiri subilo akulangenyu kutira namukwata amakaya kuikadira muli buno bumi pantresa ali mutemwa kabilesa ewa kwata fi amakaya kusadetermine future de mtu munenu nakalya kashiba kristani manandi makamako kuchirisha po abarepoka inkosho inkosho mwala poka mushikwale lo tesha kumutompola ngumunenu na bantu bamwa bantu batilanga bakoshiwa lelo umulungu wako mkapona kuchechi bale ko kumoneka ngamwabe kuchachita mmonekela acho twalipwa silabas bantu bena masambilo ya kuchechi ne sakramenta bafumwena muli silabas ukwisa kuchechi no poke nkosho tachire pirwo kutya nomba mwaishi bale so kufika po tachire pirwo kutya nomba mwaishi ba bible kufika po mwakoshi wafye bakutya nomba ubumi bwatsumino bukosereko bakutya nomba mkonka nyepo kutemwisha lesa no kuchetekela lesa bakutya mkonka nyepo kusalikana pamaka kanji tule musalikirako na mwebe ne mwisalikireko bakutira ubupe bwa kamwe mtakatifu mwalapoka wenga muletera amaka aya kutemwisha lesa te pakutira mukabwerere kunuma na kalya lero pakutira mukakose okuchirisha po kale umuntu ngakula abafyashi nangwe fimbusa bale bula kakaso na kasembe bamupela balanga nokutira nomba mwakula kuti mwaisunga mushwa lelo ekrezia ala mupela bible kai na pakumpela bible bala mwebo kuti anomba mwakula kuti mwaisungira ichi tsumino ichala koshiwangu shikwalero kanji trefo kumona abantu abashangira ma problems pakupoke nkosho tekutira ma problems nshiapwa lembero yala ishirako even double pakute tsumino chenu cheshiwe lesa ala tuesha mumachushi tupitamo pakutira pampera ya fiance tuishwe nibani balinga lesa nibani abo abenga tetekela lesa na mumachushi lekeni nkosho mwalapoka shibesha kumukosha mutsumino kabili shimupele nene mamule kabila bakutila munga kwata wisdom makumulo ere na mkwikala kwenu mwirabu ere lakunuma na kalia lesa ingapala amashu ya kwenu. Kanshipari inoshita mkwai wonse abalapoka nkosho na vemi nne mkwai.
mwe batemwishe murubatisho Kristo ali mufyala chipya chipya mwapokerelwe ngabana kulelwa abatemwikwa bakwalesa murukuta lwakwe abafyashi benu pamono rukuta lwakwe bali mwiminine kabiri bamulela nokumusha nokumukusha bamukusha mutsumino lelo chiri kuri imwe mwebene ukulumbula ichi tsumino chenu nokuchilanga pabwelo ukuti Yesu Kristo ni mfumu yenu na umulubushi wenu nokuti mulefu aya ukuba abafundwa bakwe mulefu aya ukwenda munshi la shakwe nokukone na kuliena munshi kushonse isha bumi wenu lesa alefu aya ukuti muleba abana bachengelo abatungululwa na Mwoyo Mutakatifu nomba abantu abatungululwa na Mwoyo Mutakatifu bali aba muchinshi bushemu akana imiponto iminsula nensele abatungululwa na Mwoyo Mutakatifu bantu bachite mwiko bushemu akana bukaite mwe impatila ulubuli na bulumushe abatungululwa na Mwoyo Mutakatifu bantu baruse bushemu akana ichilandushi umutitikisha na bumkalwe abatungululwa na Mwoyo Mutakatifu bantu abatumishi ba Ekleziya kabiri batumishi ba bantu banabo bushemu akana ichilumba amataki na kuyumfwa abatungururwa na Mwoyo Mutakatifu baratemwa ukubombela pamo bushemu akana ukutindana ukumana nechimpatanya abatungururwa na Mwoyo Mutakatifu barafuaisha obulungi na omulungikila bushemu akana urufyengo akapatulula na kubosha kubosha mwakano kubosha mwakana likeji abatungululwa na Mwoyo Mutakatifu barabika umutima kumisango yonse ya lungama bushemu akana imisango itwala kububi na kumuchita abasha besa mbi bushemu asumina lesa tata umwine wa makayonse kachita wa mulu nechalo ushemu asumina Yesu Kristo umwana wakwe eka imfumu Yesu uafielwe kuri Maria Virgine uatanikwe uafuile uashikilwe uashukike kubafwa uaikala nomba kukulio kwa kwalesa wishi ushemu asumina Mwoyo Mutakatifu imfumu mupashi wa bumi waikile abasole ubushiku bwa Pentekosto wala mwikila lelo musakramenta nkosho ushemu asumina Ekleziya Katolika Mutakatifu ukwafwana kwa batakatifu ukufumishwa kwa masambi ukushuka kwa bafwa nobumi bwape mwaweka shapo palma yandi efyo twasumina efyo Ekleziya onse nao asumina teti tutine ukuilanga kubanenzu ukuti twasumina muli Yesu Kristo imfumu Yesu